Success yo mali naeza sema twende pia ime to take blood kujinyima sweat and years I didn't belong walikuwa zile za talk away yani mulikuwa na apple ya ku keep the dog away najifunza the best way jam kwa madri unaona mandai expressway na mii siku ngoja monologue zile za itakuwa ni mii siku moja I remember 98 vividly still a teen kabla niingie isili maisha nshanza kunipeleka ECV Oka kwa madrina na kinda ECD Drip ni fluid Kwenye trao ya safko Nywele slashed kama beiza afko Wacha vile sahi tunataja ma cash flow Reels na scenery kwenye stamps kwa passport I had to hide no need do my verse My mama could believe kile na do at first Rock kwa glass house nani can't break No person is born great great people become great Goleo Messi game ya mwisho itambe Daddy kwa kiti manifesto ya Mugabe Nafungwa link kwenye phone na skia this Mafala mnapigania throne I exist Wanasema dad uku na skia this Sniper talk ya kumi bado ni play miss Milione kichwani ni kana wishka Daga kwa kiuno ikanyataka whisker Hata mziki we loud aje shit wata whisper Toka kando yangu I say Risa Ion life yon do brand yangu ya booze Na kushow bana I was raised by the wolves Break all a cut Mayai ni golden goose Na tona ijaisha nishapewa golden boots Hata great subao Ujiti aje mfalme Ona walk of shame Roro pale kwa tunnel Bado wako zile za bro bro ni aje We bana Yo yo ni wache VIP Dubai Tuna raise my yacht We fell out na few day ones And it breaks my heart Afadhali niseme 31st na nikona dope kwa bank na Yo zao zimekwama na flow yao kwa tank I'm sorry, God ni kama I still sin Nime lose weight juzi, I still win Silent for 2 years, I'm still king Kamenuka Basban, stinking Baltic Sina Kanwa, and I'm thinking Successful Tosban, I'm sinking How lucky can one man be? Pini yangu inaisha na 113 Nachukiwa na kama TY Ata benana jua nina malaya Pale TikTok I say nina mavines Nasoma comments za roy yule na kanai I've made mistakes pia as a dad I can't lie Nimerezi one of the greats akina kantai Bado Bryanomics tuna hustle nai Sako ni moja morena deno Kama kuna noma JR angeno Nikiwa na keni jemona leilo I hustle to the top Inaka nice place Wanasema nimepata rainbow kia nut case